Ngokuka Matthew 25. Khona umbuso wezulu uzakufaniswa nezintombi eziyishumi ezathatha izibani zazo zaphuma ukuyohlangabeza umyeni. Kepha ezisihlanu kuzo zaziziwula nezisihlanu zazihlakaniphile. Ngokuba eziziwula zithatha izibani kaziwaphathanga amafutha. Kodwa ezihlakaniphileyo zaphatha amafutha ezitsheni kanye nezibani zazo. Umyeni esalibele zozela zonke zalala. Kepha phakathi kobusuku kwamenyezwa ukuthi, "Nangu umyeni, phumaniye kumhlangabeza." Khona zavuka lezo zintombi zonke zalungisa izibani zazo. Ezisiwula zasezithi kwezihlakaniphileyo, "Siphene amafutha kwaweni ngokuba izibani zethu ziyacima." Kepha izihlakaniphileyo zaphendula zathi, "Qha, funa ngasaneli thina nani, okungcono hambani kwabathengisayo nizithengele." Zisaya kuthenga kwafika umyeni ezazilungele zangena naye emshadweni kwavalwa emnyango. Ngasemuva zafika nezinye izintombi zathi, "Nkosi, Nkosi, sivulele." Kepha waphendula wathi, "Ngiqinisile ngithi kini anginazi. Ngakho lindani ngokuba anilwazi usuku nehora. Ngoba kunjengomuntu owathi akuhambela kwelinye izwe, wabiza izinceku zakhe wazinika impahla yakhe. Enye wayinika amathalenta esihlanu, enye abamabili, enye labalinye, kwaba yileyo naleyo njengamandla ayo wamukake. Lo bamukela amathalenta esihlanu wahamba masinyane wasebenza ngawo wazuza amanye esihlanu. Kanjalo bamukela amabili wazuza amanye amabili. Kepha bamukela lalinye waya wemba emhlabathini wayifihla imali yenkosi yakhe. Kepha emva kwesikhathi eside yafika inkosi yalezo zinceku yalandisana naso. Weza obamukela amathalenta esihlanu waletha amanye amathalenta esihlanu wathi, "Nkosi, wanginika amathalenta esihlanu, bheka ngizuze amanye amathalenta ayisihlanu." Inkosi yakhe yathi kuye, "Kuhle nceku enhle nethembekileyo, uthembekile ezintweni ezingcosana, ngiza kukubeka phezu kokuningi, ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho." Weza nobamukela amathalenta amabili wathi, "Nkosi, wanginika amathalenta amabili, bheka ngizuze amanye amathalenta amabili." Inkosi yakhe yathi kuye, "Kuhle nceku enhle nethembekileyo, uthembekile ezintweni ezingcosana, ngiza kukubeka phezu kokuningi, ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho." Kepha weza nobamukela ithalente lalinye wathi, "Nkosi, bengikwazi ukuthi ngumuntu olukhuni, uvuna lapho ungahlwanyelanga khona, ubutha lapho ungafazanga khona. Ngesaba ngangalithukusa emhlabathini ithalente lakho, bheka nakho okwakho." Kepha inkosi yakhe yaphendula yathi kuye, "Nceku embi nevilaphayo, ubukwazi ukuthi ngivuna lapha ngingahlwanyelanga khona, ngibutha lapha ngingafazanga khona na? Ngakho wawumele ukubeka imali yami kwabebhange. Mina ke ukufikeni kwami ngabe ngitholile kwami kanye nenzalo. Ngakho mamukeni talente nilinike namathalente ayishumi. Ngokuba yilona lo onakho uyakuphiwa vame, kepha ongenakho uyakwamuka nalokho anakho. Le nceku engasiziyo iphonsene ebumnyameni obungaphandle lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla amazinyo. Kepha nxa indodana yomuntu iza ngenkazimulo yayo nezingeleso zonke ezingcwele kanye nayo, khona iza kuhlala esihlalweni sayo senkazimulo. Kuza kubuthela phambi kwayo izizwe zonke bahlukanisa abanye kwabanye njengomalusi ahlukanisa izimvu nezimbuzi. Imise izimvu ngakwesokunene sayo, kepha izimbuzi ngakwesokhohlo. Khona inkosi zakuthi kwabangakwesokunene sayo, "Zanini nina nibusisiwe ngubaba nidle ifa lombuso enulungiselelo selokhu kwasekelwa umhlaba. Ngokuba ngangilambile nangipha ukudla, ngangomile nangiphuzisa, ngangimfokazi nangingenisa. Ngihambaze nangembathisa, ngangigula nangihamba, ngangisetilongweni nezakimi. Khona bakuyiphendula abalungileyo ngokuthi, Nkosi, sakubona nini ulambile sakupha ukudla, noma umile sakuphuzisa na? Sakubona nini ungumfokazi sakungenisa noma uhambazi sakwembathisa na? Sakubona nini ugula noma usetulongweni seza kuwe na? Isiyakuphendula inkosi ithi kubo, ngiqinisile ngithi njengokuba nikwenzile komunye labafowethu abancane, nikwenzile kimi. Khona iyakuthi kwabangakwesokhohlo, dedani kimi nina baqalekisiweyo, niye emlilweni ophakade olungiselwe uSathane nezingelosi zakhe. Ngokuba ngangilambile aningiphanga kudla, ngangomile aningiphuzisanga, ngangingumfokazi aningingenisanga, ngihambaze anengembathisanga, ngigula ngisetilongweni aningihambanga. Khona bayakuphendula nabo bathi, Nkosi, sakubona nini ulambile noma womile noma ungumfokazi noma uhambazi noma ugula noma usetilongweni singakukhonzanga na? Khona iyakubaphendula ithi, ngiqinisile ngithi kini lokho eningakwenzanga komunye walaba abancinyane anikwenzanga nakimi. Laba bayakumuka baye ekujezisweni okuphakade, kodwa abalungileyo baye ekuphileni okuphakade.